Shout out to Vince on the beat, by the way. Dear ex, ni mimi mresh. Lota stuka sana, juita kuja kama text. Nona kwa koko sawa, na mi kwangu na ni mess. Now flip, many stress, kwangu klasiku ni kiss. Unani pigia, pigia, mono unani kasia. Kwanza nomba itoke siku, niketume disappear. Lafu skiza my dear. Oma demu nakatia, po maskani nkipitia. Sifo anakuharibia, papara, punguza. Soon utaparara, ukuru, kakara, natafuta madara. Muhadhara ataki, kanya kusitaki. Hujapewa umenusa, ushatangazia umati. Sengi kucheki na kupimia na manati. Upigwa moja pa pa, kitwa katikati. Peleka pande ile, ile, ile.
Wapi?
Kule, kule, kule. Peleka pande ile, ile, ile.
Wapi?
Kule, kule, kule.
Pele, kule,
kule. Kule, kule.
Wapi?
Ile, ile, ile. Peleka pande ile. Vitu vingi vya mana si uzingatia. Kwani we ni wa wapi? Haujasikia? Hii ni gari kubwa, we si abiria. Hapa kali umbwa, wezi karibia. Lafu mino malkia, unanzaje kunikatia. Hebu soja funga njia, kwanza gera rahia. Kama kona ex kando yako na nakutupia. Machoka na hey you make a clap now. Kona ex wama kex na na vex. Kwa hii place kana hey you make a clap now. Nimepost, mwenzako mini kokos. Kuna piga tuma toss, na kona chalim dos. Nikopa pot, non mekujia I posh. Kwa pinu wapige tosh, tell him this is his loss. Peleka pande ile, ile, ile.
Wapi?
Kule, kule, kule. Peleka pande ile, ile, ile.
Wapi?